those touches. Ooh. G2 Records.
Kitu mapendo kikiwa kumoyo kinaua, naumia moyo my dear. Ukiwa mbali baby, naumia moyo. Nikipiga simu my dear, naambiwa iko busy. Ila
wapo wengi watakudanganya kisema wanakupenda.
Ila
nakupenda
ukoliko baby, naumia moyo. Kisafiri my dear, natesika kumoyo. Wasiwasi wako watakudanganya, wasiwasi wako watakudanganya. Nitunzie pendo my dear, uko uliko. Nitunzie pendo my dear, uko uliko. Daumia, daumia,
kini acho kenda bali.
Daumia, daumia,
usijaribu wangu my dear.
Daumia, daumia,
kini acho kenda bali.
Daumia, daumia,
usijaribu wangu my dear.
Oh, wow. Unafanya makusudi, unasema hutarudi. Wendo wangu waridi my dear. Unasema hutorudi, unafanya makusudi. Wendo wangu waridi my dear. Daumia, daumia,
kini acho kenda bali.
Daumia, daumia,
usijaribu wangu my dear.
Daumia, daumia,
kini acho kenda bali.
Daumia, daumia,
usijaribu wangu my dear.
Oh baby, nikicheki picha zako, oh.